Piga pamba pasi rende kwa senkeni mwendo kasi ukipatikana wrong side blanda basi panga inapapasa shingo kata igo ama utakatwa shingo ukibleki uneza nyanganywa figo kuna donga Nairobi ya nakudingo jango simiti una expect kabe yangu figyo ni respect nani objectify na ku object na ku set up na ku off kanko on set ruthless kama Cynthia kuna face flani ya doje shagi media get power kila mtu atakusimpia bado kipotea same pesa atakukimbia keep choke mpaka ni choke keep balling labda ni sote hii ni Kenya lazima tukope I'm okay kapoke ni yoke hiyo ndio foreplay so siwezi complain nikomboka shift long day hii ni Kenya lazima tukope but I'm okay kapoke ni yoke keep choke mpaka ni choke keep balling labda ni sote hii ni Kenya lazima tukope but I'm okay kapoke ni yoke hiyo ndio foreplay so siwezi complain nikomboka shift long day hii ni Kenya lazima tukope but I'm okay kapoke ni yoke kunaweza adapt ndio ta survive wedded walk kama uko alive una strive ama life inakupipe unajilai kama light zinakuhype screen light unalenga daylight health wise direction ni haywire both na yongeza percentile ya bila haya unaweza jenga empire so unajitokeza kaki wini shine both ni judge mimi ndio najidefine destiny set Mungu ndio alidesign usiniweke kwa box mimi ngumu ku confine freedom ya Paulo na Sila mimi bado sina nasafisha mwili nikijenga jina niko idha ya mili ya wajenga sina mpaka ikuwe mingi nibandikwe cleaner keep choke mpaka ni choke keep balling labda ni sote hii ni Kenya lazima tukope I'm okay kapoke ni yoke hiyo ndio foreplay so siwezi complain nikomboka shift long day hii ni Kenya lazima tukope but I'm okay kapoke ni yoke keep choke mpaka ni choke keep balling labda ni sote hii ni Kenya lazima tukope but I'm okay kapoke ni yoke hiyo ndio foreplay so siwezi complain nikomboka shift long day hii ni Kenya lazima tukope but I'm okay kapoke ni yoke.